Remedy the Entertainer. It's RH Radio. HD Entertainment. Remedy the Entertainer.
Niachane mume wako nani. Unajua Nadia kweli mini nani. Weni nani unampigia simu kama nani, yeah. Hata utoe vya ndani, hata rudi hapa kwangu tu nyumbani, yeah. Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya. Choka nawe, wengine ahende, yule hakagui. Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye. Anapenda wife matilo, mwenzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya. Oh, ni wangu, huyo nasema ni wangu. Mwisho ya taisha ni wangu.
Enjoy the night. Shika chicken wing, baby, pick a bite. Leo sima whiskey na pick a beer light. Na vile kuna go, everything is alright, huh?
Basi wewe wanani, niambie wanani.
Kwan
wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, na unatutaki. ni mtiaji, itabidi umtiezi maheta, mwata futa kashi mwashindano, uhanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele, mwambia na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo na kutamani, usikia wivu lipenda mse wa kitani.
Nobody can ever take your place, you know it's not gonna happen, cause I'm not an average type of latest, why they try to hate me. Baby, just tell me you got me, and I'll forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu wewe ndo wawakilisha tu, hata wafanyeje uko stuck like glue. Oh,
umeshinda loto, kunipata toto. Niambie wanani, kama sio wangu tu, basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Toto si toto, nurojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Alikuza lazima pia kue na uhondo, ulimi sako wakupati putheri ni mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia, kuitaka posho mil mwana wefenta kushkia. Ngupelekea murangu koko mwangi wairia, tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto, ya taki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja mintatekwa na masonko, kwa koni merilax meta staki nyoko nyoko. Nyoko nyoko za warazi wanoko, kwanza ebu baby pose ndo tupige photo moto. Kipose pale insta tasema mini poko, harusi nya warastu naifunga
kuma. Basi wewe wanani, yumbie wanani, wanani.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Wini zawadi ilopewa, macho ni pepese wapi mikipofu poko sioni. Penzi limetaradadi na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai baibu ikanga, vyato vya kuchuchumia kangaru. Kisema tuitanga, weubani fukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nisha tafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one.
Your love for me, years, yeah. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, darling, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me, daddy?
Baby,
to my addiction, I'll be here for a good time.
Yeah,
a good time. I can stay for a long time.
Yeah,
a long time. When you move to the left, I go to the right. I go turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sansu's on the bed, baby. Do somehow. Give me love, yeah, give me love, yeah. Do somehow. One time for my baby love, yeah. Do somehow.
Yeah,
yeah, yeah, yeah. Yeah, kuni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo ni kusabila, kunikamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Umenishika, umenishika mateka. Zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umenishika mateka mihoi. I can't breathe.
Unavozungusha body.
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go turn around, baby. Let me know,
baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds so long.
Guys, it's your girl, and I'm chilling out with Remedy the Entertainer. It's Joanne, and we're here on the best music entertaining with the Remedy.
You got me crazy for your love. I've seen the moment like was undated. I won't let you drive me crazy. You got me crazy for your love, baby. The truth I've been looking for.
HD Entertainment.
Baby, this is your shit, na shit up. If you agree, mama, lock on. Party two, at the party one. Party two, like the part one. I go be to change your catwalk and change your life, John. Every day, not to enjoy. Open and close like a laptop.
Until I brought what you say.
No!
I'll be baby.
I'm
out
penda ujapendwa. Kama ujaumizwa ujatendwa. Mapenzi so bidha dukanu kanunwe. Anaeto anwanaipawa. Penzi lako nili moto. Nobody can love me better. I need your love. Oh, oh, oh. Penzi lako nili moto. Nobody can love me better. I need your love. La so jamila. Tumeshipana.
And a plane straight to you. I'm all you need, don't go searching far. Been to hell, now we back. Look where we are. This kind of love, no be by power. Well, dummy love. Like it when you play silly lily.
Dummy love.
Out of the league. I'm Toto and I'm
really
always wanna hit the road with me. Wanna be with me. Guess who's feeling you mean?
Girl, this love and be real. Streets be military. Girls who's sticking with me. Settle infinity.
Finish me, I'm finity.
Never leaving me.
Never
sticking with me.
Better.
I'm talking physically. I'ma let my door.
Let's go Jamila. To me Shibana.
Baby, my Valentine, yeah. You know you don't make it with temperature today. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Love you, baby, but don't leave me. I am so upset. I want to chop you. Baby, my Valentine, yeah. You know you don't make it with temperature today. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Love ain't big, but don't need me. I am so obsessed. I want to chop your heart. I need it back and it's real. But now make us feel. Give me love, one thing. Give me make it bad, man, single.
$1,000 I go spend for your head. Talk all the world, I don't care what they say. Cause your mother, now in my condi carry for my head. Every night, and you are one to carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me no, no, no. You can be my partner, never ride in solo, no. I mean, I know I'm lucky, no need to party, whoa. I feel it, what you're doing, oh, yeah, baby, gotta go, oh, no, no. Somebody, they back on me, speak, oh, no. Open up, make I see, oh, no. Now you where they got my fancy. So they give me a good party, oh, no, no, no.
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's
taco too.
Hey, your Tron.
Remedy the entertainer. 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 Entertainer.
Just a mini taco. I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. Oh no, imagine your smile. No, Lina, ni fa. No, Lina, ni fa. No, Lina, ni fa. No, Lina, ni fa. Chambori wapoteze Nikupe sukari jinumile Kachumba kachori jinogeze hey, Baba, baba inogeze
Nobody love me like you do
Like you do
Love you like I do
Like you do
Love me like you do
Oh yeah, oh yeah
Cause nobody love me like you do
Oh no
Love you like I do
Oh no,
love
no,
me like yeah. you do yeah. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just said, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby. Yeah. Physically, mentally, I got in your way. Spiritually, critically, what make we day? Me, I get the sugar from my top of my day.
Original,
and I swear no be fake,
my baby,
my baby,
oh baby,
oh baby, yeah.
My baby,
my baby,
yeah. HD Entertainment.
Chocolate color, Hata sielewi, kanipata pata, kwani kanipata aje Ameni weza weza, nimi nata nata Kwa jinsi na kupenda na nashindwa kukukata ndo ujinga uo Umeni weza weza, umeni pali mbata, ndo nini ro Kini paka pensi pasivia zimbatata ndo chipsi zo Na vinyama nyama, pili pili washa, ndo tamu ivo Baby wala, do me, do me, do me Do me, do me, do me Nanda kibiriti ni washa moto Baba leta ukuni Do me, do me, do me Do me, do me, do me Nanda kibiriti ni washa moto Baba leta ukuni
Yezera, Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi na kila nikikutazama nafani fikiri ya rusi nafikiri kuhusu shela nafikiri kuhusu suti sifikiri kutumia kinga tawaseme una virusi viuno vingi kama Christian Bella peace I'm Silla African Princess Nandela tawalika na mpunga waje kula mchele sio natoa siri za nyuma tapa siti za mbele
mapiga moyo mama yanakwenda mbio nisamehe kama napokwenda sio mapiga moyo mama yanakwenda mbio nisamehe kama napokwenda sio
zile kata kata ukapinda mgongo uliposema tango kawachanganya wabongo vile sikupa kim Kenya wala sikupa kim Kongo labda rushe matofali mana shazoea madongo
do me do me do me do me do me do me nanda kibiriti ni washa moto baba leta ukoni
Yama take Mafu on the beat
Mwanzo nilikuona Picha yako ilipostiwa kwenye Twitter nikatamani Aliliani Nilijua uwezi amini Nikajiuliza Nitafanya vipi uwe na mimi Iwapo si kawaida Sasa niko moto moto Mimi wako mtoto mtoto Ninachohisi ni rojo rojo Napenda zako simple simple Uko simple Napenda nyaro zako simple
Nyama take
Uko simple Napenda nyaro zako simple
Nyama take
na wezi jiwezi Mapenzi si watatu bali ni ya wawili Ukiwa mbani bezi na dondokwa na machozi Usinipe edeki, usinipe atepeki Jogu nguma unipe malavi davi Wewe ni dakitari Jogu nitipu nisipate maumivu Wangu tabibu, kwangu usafika na kwambia karibu Jogu nguma nikushike taratibu Bila ahibu Ndiyo manake
It's the wild, wild witness. I'm walking, you don't wanna give, you don't wanna give, you don't wanna give, you don't wanna give.
Kalale, kalale, ati ati nini kalale, kalale. Ini last but a month kwa kalenda Ya mamasta majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mivunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Landa karibayi za Bentley na mabigi Hakunanga mtane za kula baridi Uda kila esto jiji ni nabibia Kalale
Unakulanga Ferrari
Kalale
Kusha mawe kahalwale
Ni kalale
Unangia mingi kahao
Kalale Hey, yati yati nini kem kem Mwata guane, what about mister? Kasi ganje, haini saidi Mwata guane, what about it? Big bro man, kona dai beef Kalale
Lale, lale, la
Kalale Hey, yati yati nini kalale
Kalale,
ya, ya, ya
Kalale,
hey Papa Fadela kime baki ni kuchengia statue Na usiache ndula inje na unajot kwa faipu Tuko up tena tiki mbogi yote my crew Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue Kemdo liku nafanya gani dostaro Papa God suni unyeshe ganji kama flako Ni yadisema figa makoma na maziro Firi suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongezebe ya bita Wasoro kuwa punish kukepia kaki flag No kizidi kulegeza ndo date kyo mata Kem kem mwata guane What have I missed? Kasi ganje, haini saidi What a guane, what about it? Big bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey, yati yati nini kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey
Katubongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safe Bazo, bazo Mi ufanya biz na mabazo Sipendi chali yamewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale
Hey, yati yati nini kem kem Wata guane, what have I missed? Kasi ganje, haini saidi Wata guane, what about it? Big bro man, kona dai beef kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey Yati yati nini kalale
Lale, lale, la
Kalale, hey
Kani kumboka wasibisha ni nawali Afubuda kwa igem, minda uchezanga malale Na kuja solo nye mkikujanga wanane Na ukileta usoro na kupiganga mabare Wewe kalale, hapa mkwa watu wakale Juna tafuta waniko hapa na pale Nesipo jipa mina hami ya kitale Kaposho mipale na punguza ukware Ukware, zofako za kupati misisare Sisare, chubado minda utembe ya nanare Na ukinipata pocho, mina kosa jemale Mina kulanga mbosho ukikulanga mabare
You call me Kibaka, they call me King Kiba Baba Kianto, Tola Mama Kiba Jami na Shiba, Unaishikwa kuiga and I'm alright Ushamba mwiko kwa mjoto wa kariyako Shezi na dada zangu na cheza na dadako Mix ya mkongoto, wonga uza siso Mindyo bisho Iga na kustopu mwone Uchuru ziki hata tone Minafanya wimbo, mwona fanya skendo, wone kane Marekani shatimba, ulaya yote shatimba Tenda unatukanda, unakuja, unajigamba Unajona mjanja, unatamba sana Midioka Yeah Midioka Speedy midioka Midioka, yeah Oh, midioka, midioka Midioka, yeah Mpaka chini, bigo Unataka ukinga mafundo Mindo papa, kingdo, kingdo, yeah
tena mgajisho, huyu komando, seji mafundo, wachafu waro, ongeza zero, kwa shungu no, 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 yeah, my people, no, no, come is close,
Mi amor, te amo, le te quiero, te quiero. Ya le hongo y amo, muchas penzi kwa perro. Mi amor, te amo, le te quiero, te quiero.
My baby, tuachezeshana. Tunashikana, shikana. Tunachezeshana. Che, 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 rumba. Che, zinatoka, che, che. Tukigusana, gusana.
Unapendaga chocolate. Ma vanilla, nila. Tam, tam, sweetie. Kichenga karocha mila Benzi kwenye sauti watupai Kukuli pambe moto Kama mafuta kwa karai okay. Na uliva katoto rito to Lempaka koko riko ko Kitu ni kulamba miko ko Saka fadi kwa taniko ko Koni koko mama tanewa
Nikumeshe
Yaneo kiboko
Nikumeshe
Imeziti utamu
Nikumeshe She, komeshe
Asa kukwacha we
Taweza
Ninde kwa mwengine
Taweza
Teori sina Chisi
tuwa
Chisi
jana
Wanege swaga ila haiketi Luku sipigi fake utokuta na buffing
Yewe Gucci o Prada
Pengine glasses au kata
Madini mukari zaidi ya dona Tanasha simba wenu manya simenu hai Naganyama sishobo kia tango mazikibuma Still sasi spendi mazoe talking chenga na uchuna Una devotion Uje uyu mwike nasi
Kama takinyo aje cha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi
It's all on me
But I'm not for my number Penda watoto enye darasa Unguza self into kukachi
Watoto na pombe Toto na pombe Toto na pombe Nilichopata ni Watoto na pombe Toto na pombe Pombe Toto na pombe
Wananita sultano kugeto
Remedy
Njoni kunyeshe maisha ya matengo
tupitie mpambe tule wali, twende pangani tuchade majani. Ah, nona umevamini na unashinda ukivuta vuta chini, niyo haga inainua sio siri. Samahani ni macho sio mimi, tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa, kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na
video. Kuja uyumike nasi, kama takinywaje cha waswasi, kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me,
bado unatuma namba, penda watoto wenye darasa, punguza selfie nitakukacha.
Ni mekam na mandom, izi tere ni na sete zime to kongong. Kila wapo wezi mpata mini kasadam, kama boko mnareda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko, ni mtoto ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko, pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram, boko haram, boko haram, izi tere tu na sete zine karam. Boko haram.
Masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mare kwanza ya pile, zime nice. Si masoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mare kwanza ya pile, zime nice. Zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice. Zime nice, zime nice, zangu zime nice.
Remedy the entertainer.
Take a day on the beat.
Na gari, kaba gazi, aka ganji. Sina kinywaji, siyaji.
Kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amebeba, tipping. Is it me, or my drink is speaking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vonulu. Pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leo na meza takama nitembe. Leo nilewe mpaka nibebwe.
Leo ni go out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikulala fo fo fo.
Kane. Pewa chupo si lambe lambe, wakichese ko pande kane. Ngango, whiskey, hanjam hanjam mingi. Minataka joni teke toto, na msupa tulewe hadi kesho. Shots, camino, body, bodo, chapa, toto. Ukimaliza, kiyo.
I
Pita, pita, pita. wonders.
Mnanie nekuja paka na bia suku kiniringia chalia kuna kuibia kwake nitaingia tungu mekufikia vako za road trip ni baby kanyagagia mini koshaila kwa kunta piga show kwa unapenda michezo mina penda bricky show castingo za kutani minta kupadi kwa troma minta kupadi kwa troo kinyunga pa kwa ko hey. Minta kutista kumwagia makista mangori tazi fix tunapendo kiwa na peace hey. Ndaka unihis kwa na mimi uko na kiz unanona mini cheese wakingora ntawa dis hey. Hapa unapoma kwaza ntashika kadumba pole pole ndivyo tunajenga nyumba nikuangana tu kwa kuri na uvumba wengine wakichezana sisi tunacheza ngarumba
tunapiga shonda ni moti ngomboro bila toti kwenye sherehe unikosi tushalewa mkomboti tunapiga shonda ni moti ngomboro bila toti kwenye sherehe unikosi tushalewa mkomboti.
Remedy the entertainer. Entertainer.
Hey guys, it's your girl Jill One, and I'm here chilling out with Remedy the Entertainer, learning to dance with tired feet.
When I met you, then I felt you. My world became so bright. I can't forget you, no regrets. Ooh, you're the only thing that's right. Oh, send me stress, oh, send me mess. If I took it too much, we'd have it twice.
Maserati, I said hop in my Maserati, hop in my Maserati. Girl, I wanna see you throw down. Say me I love the way you bend body. Hop in my Maserati, baby hop in my Maserati, and I just wanna see you ride.
Somebody, somebody need somebody. My body, your body. I'm on check up, follow me, man, follow me. Somebody, somebody need somebody.
Let me give you a butterfly. Say now you didn't miss my eyes. I'm out to show to civilize. Anywhere you go, I go follow. When I off the music, make it follow. And I go give you steady on the slow. Baby, don't dull, make a ginger. Shawty, I know you like to party. I'm out to jump on me. My body shake, yeah, baby, I'm a god. You know, say nobody, yeah. I'm gonna make you happy, make you happy.
Open up, Maserati. Open up, Maserati. I say, open up, Maserati. Open up, Maserati.
pass it down now. This bed will make me feel it so, so great. I believe you guys. The thing you do me not the matter. I dey feel I make a maintain. Oh. Say for the bed, I be father. Oh. I'ma show my hand. Cool me down. Oh, oh. Cool me down.
And I'm chilling out with Remedy the Entertainer. It's Joanne, and we're here on the best music entertaining with the Remedy.
Vimoji vifilter Visura vyao vimenona Unavojesha bedua na sound makeup Wezi pita bila kudabo tap Vima uwa uwa wanavyo chisnap Wanatukomesha status whatsapp We masepeto sex Hairini woya sex Hamisa mobeto sex Lulu diva sex Mama cookie sex Yoketi mwekelo sex Elizabeth Michael sex Jackie Wapa sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex. Kuna wanaofaa mawiki na wanonyoa viduku duku Kina mbalulu na giki, kuindalini na zuchu zuchu Iyo miendo akitembea kama wanakanyaga tope
viuno vimewalegea kama wanapiga yope. Tana shadona sex, Vera Sidika sex, Sanchi Walti sex, Kajala Masanja sex, Zari the Bossy sex, Juma Lokole.
Okay,
let's go. So sexy, 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 carry me the go, babe. Carry over, no, babe. Check it in the end up on you. Don't, babe. Carry me the go, babe. Carry over, no, babe. Check it in the end up on you. Belele, 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 belele. Your body into it. I love the way you move it, oh. I can feel the vibration of your body moving. You put your body into it. I can see what you're doing, oh. Go, 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 babe. Carry me the go, babe. Carry over, no, babe. Shake it in the end up on you. Go, babe. Carry me the go, babe. Carry over, no, babe.
Baby leo simba wanacheza.
Huo ni shamba.
Hazibandi materio kuto na like picha za makali. Vya wenzango sikipe madamani.
Huo ni shamba.
Ashura mbagala. Una pakula pakula la. Kome tindefu picha za kajala. Huo tunaita.
Huo ni shamba. Huo ni shamba. Huo ni. Huo ni shamba. Huo ni. Huo ni shamba. Huo ni.
Malegendi si wamerudisha vita. Wanaofia eti jisha na wapita. Bila sababu wana nikunjia ndita. Kata nili galagaze. Alina meno ilo simbaze. Likila demu lazima litangaze. Uo tunahita.
Uo ni ushamba.
Hivi dunia ndo vipo kikomo, eh. Manajua genga wanapiga promo. Hadi ita wanapejiza kujipigia domo.
Uo ni ushamba.
Anapanga chumba kwa vingunguti. Yupo mbezi kwa demu pesa tafuti. Hipe kikupiga kibuti.
Uo ni ushamba.
Konda wa dala dala. Menipitisha bati mbaya nililala. Unakangali pete na nibu sana.
Uo ni ushamba.
kanio mana uri ya uba ule na mwona na panda mshamba vitu vingine haviji kwa ubongo mfunguze ni sifa wana so mchongo demu mjuu na mpaki ya mkongo
uri mshamba
endo kalewa kuliko wote ana ima na kucheza ngoma zote wakati wa ulipabili sina chochote
uri mshamba
mimo yote inji anachekelea asante baby nimepokea asa mbono jatuma na kutolea
uri mshamba
kamba suka alfajiri tupo kabu mana nasema subiri yani kisa yeye ndo mwenye usafiri
uri mshamba
kuna shishi wa nyumba ya kupanga
now,
kuna mama tunatea muka
now share this
mekane wanga uo tunaita
uri mshamba
le général Dangote le grand
Bossy
Mboka
Taramu kupendwa nawe Taramu nasikia Taramu kupendwa nawe Taramu kupendwa nawe Taramu Taramu kupendwa nawe Maneno, maneno, tumeazoea Vijineno, neno, tushazoea Mpenzi wangu mbaya, kwa nina usu Shepu yake mbaya, hivi na usu Mtangaji malaya, kwa ina wabusu Nini wamegusa babaya na wakavu Lazima wachuchuma
Wamengia chakike,
ewa
Chakike, Mwamengia chakike, chakike Mwamengia chakike,
kwa pezi letu
Chakike,
lazima wachuchuma
Mwamengia chakike,
kwa pezi letu
Chakike
Makukote, Mabutale Don Mendes Bajuni, H. Bajuni
Chumbani Enesi Unipatia panado Mwajenga za Messi Na mashuti ya Ronaldo Yani Ndani nikingi hatu
Anachukua, anaweka Wa,
kwenye gari
Anachukua, anaweka
Iwe jikonyo varandani
Anachukua, anaweka Wa,
doze doze,
doze doze
Anachukua,
anaweka
Kani kaze salama joto Tuale so di pepe Oya kongo joto Tuale so di pepe
Oya mose kunami
Jipepe
Morikado momo
Jipepe
Oya mama dangote
Jipepe
Doni fumbwe
Chipepe
Chu, chu,
chipepe
Chu, chu, chu,
chipepe
Doni chu, chu,
chipepe
Chu, 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 chipepe
Nasei, toi, nasei Joseph Mertier Nasei, Panalobi Nasei, Kaya Kaya Moussa Kure, Fukama, Fukama Fukama, Fukama Fukama, Fukama Daima, Fukama Fukama, Kwata, Fukama
Papa mo bimba ya Papa mo bimba ya Papa mo bimba ya Papa mo bimba ya Ajata tatua kukakate Arubakate
Subaye
Yes, shawazi matata
Tuma, 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 tuma
Akukakate Alinga tatua Arubakate
Sukuma
Yes,
Adolfo Mute Bachila Mwina
Papa mazuma
Joseph Kusana
La Baba Nazuma
Zodwa
Angel
Nazuma
Dar es Salaam Nazuma
Akosha
Daimon Nazuma Kinshasa Nazuma
Kaya Kaya Musha
Nazuma
Kama Mfoma
Usalimiane kwa miguu
usiniguse usinitaji tusalimiane kwa miguu
anasema usiniguse usinitaji salamu iwe kwa miguu
usiniguse usinitaji tusalimiane kwa miguu
kosa kamba
corona
kusimba tena
corona
kosa kuna ugonga
corona
usana musika
corona
tena kwa mask
corona
2 metri
corona
mikono ya kukosha
corona
tempigo
Titi stone night